Chiller, Lodge Production, Steady Jack on your beat. Na 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 na, hey. Na 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 na, hey. Na 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 na,
Baba, wewe niye kimbilio langu. Nasema Baba, wewe niye kimbilio changu. Nasema Baba, wewe niye kimbilio langu. Nasema Baba, wewe niye kimbilio changu.
Mungu Baba, nimeamua kukuhala maisha bila wewe, kila siku ni matata, nimechoshwa na maisha ya raha raha. Nimeamua kukuinua, nimeamua kukumbia, nitashika Biblia na mkono ya kulia na kuwahubiria mamia na mamia. Ati nini mamia na mamia? Ati nini mamia na mamia? Turn around, turn around, turn around for Jesus. He is the healer, he is the creator. Do the gallon creeper, also the nalinga. Move up your shoulder and do the helicopter. The beat's getting hotter, the shit is getting harder. People committing murder, but you the Messiah. Ati nini, but you the Messiah. Ati nini, but you the Messiah.
Shia, wewe niye kimbilio langu. Nasema Baba, wewe niye kimbilio changu. Nasema Baba, wewe niye kimbilio langu. Nasema Baba, wewe niye kimbilio changu.
Mina boss, mina wangu boss, mina waro course juu ya ye mwokozi.
Aya ya ya ya
plus maisha karos, sina issue cause kamba on the cross.
Aya ya
sema Baba, wewe niye kimbilio langu. Nasema Baba, wewe niye kimbilio changu. Nasema Baba, wewe niye kimbilio langu. Nasema Baba, wewe niye kimbilio changu. Baba, wewe niye kimbilio langu. Nasema Baba, wewe niye kimbilio changu. Nasema Baba, wewe niye kimbilio langu. Nasema Baba, wewe niye kimbilio changu.
Lots production.